Yo, it's your boy Ills here from Jam Dunk Community, aka Ibo Topla. Nigga, I got a lolo. On the track. DJ Litron, pakete. Nigga, I got a lolo. Adora jo fentele am guñu album nigga ñun ragaluñ lolu jour bi triché jënd ay arbitre pour gagne faruluñ koku politicien bi lay jox 5000 pour nga voter ñun faruluñ koku bokku ñu gaay yi sek ay big ek ba nek ay big PDG ay BD ak passeport MNN watch ay kel bir CDG tay suñu xaaliss te dé délu dañu ñëw rek fëgg gën 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 nek ko pro bëgg play suñu mind lay door ay bal fier suñu melanin melanin fier suñu melanin 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 dil lay mur comme Melanie James Melanie dil lay jamm comme Tel Aviv Tel Aviv Tel Aviv Tel Aviv my sedele 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 comme Pablo Bir Medellin 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 Pablo Bir Medellin my sedele 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 comme Pablo Bir Medellin 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 Medellin, 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 Medellin.